wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo reer ingiriisi uu ka dowladda koonfur galbeed soomaaliya weli bayaan samaytay bulshada degmada bardaale shir ka saabsan arrimaha reer ingiriisi uu ka iyo isdhexgalka bulshada kaasoo lanka tal galay in xal waara lankugu diri khilaafaadka hakana nagadee shirkii weli baa ku qabgalay xubnaha maamulka degmada odayaalka dhaqanka dhalinyarada iyo bilaanta intaasoo kulanka dareer weli baa idlanku doodo doona sidii lanafjar lahay arrimo ku jira bardaale waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka degmada bardaale weli bay ku hadalayna muhiimadda kulankan mas'uulahay iyona mahadnaqeen wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed doorkii ay ku qaadayd reer ingiriisiyow iyo sidii lanafjar lahay khilaafaadka jira
may inta baag ah ku saarnay golaha malaagyada degmada bardaale iyo nay odayaashii degmada bardaale dhawng may intan yaa afji horta ka hadalahay may ba intan iska kooyna inii un beryaal kunba haniin dareeri nabadeen nabadaase ka baagana bardaale isdhexgal bulshi ka baagana arlaada nabadale ka helay kolley namagneyo aawi ahayan oo wasaaraddii hay-ada ayaniin kooyan unagii reer bardaale ee una iska taladahayna nabadaano ka taladahayna antiyatuku horahayan wali niidhiyan waabaniidhiyan antiyatuku baad walkala niininka dhiina ka talane wali odayaal ee degmadan rooga una dhon antii in iskoyna saas ka talane reer bardaale dhammaan ma inka baagana inii bardaale isdhexgal bulsho ku dareero nabida anka baagana nabidlaantiya wal dareero male nabidaasa anka baagan
wali hati roogna bardaale roogna alxamdulilah ilaahay mahad i shukr leh bulshiyo oo farac badana isla jarna ilaahay idin shey odayaalkii dhaqanka ama malaagyadii degmada bardaale isla jarna oo qabaa'ilada ka koobanayan weli layba doogan iyo hata dareerkan iya ama ku hadalkan iyaha ilaahay oo ba'er nabad iyo bardaale ka fadaan ilaahay nabadinin haay bulshidii inta roogdi aan isla jarna oo magyaalkii qabaa'iladii ka hadalaan afka kiisho oo mayla raaysiyeedka qabiil ama qabiilada iska dhex jiraan meeliyada roogan magaagashiyo ka hadlahayna antaat intisiru isin argaasan wali waa nebet ya fadaan isdhexgalka bulshada degmada bardaale weydiyahay ilaahay idin shee ilaahay nin fudaaya
gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq arxasi oo kulanka dahfuriye ka dheeraday ahmiyadda nebadii iyo wada noolaanshaha bulshada iyo lata isagoona ku qaybgalyaalka iyo shacabka kale bardaale anka baaqa intii oo nebadii ilaaliyana
waligaasana geeg bardaale dib u heshiisiin aan baahan gobollada nabadeed oo bulshada ya geeg la fuu bulshada deegaanku ana baraba ku taway laakiin geeg inta idin ku riyaas bulshadaas mas'uuliyad ay aakhir aan leeyahay su'aalay bardaale roog mas'uulka inta sare aanu ilaahay hoob baahir dad manshal heli doon xayala aan dal ka walaa uni bogno in lista kooreey lis jaafay walaagaasana shaqul muko biladku soo degeen lanka oo la hakduuli anahay ugu gargarin ugu tabi ilaahay wal meen kadan sabar usfeelaysiin sheega laakiin wali fadaana bulshada ka nool degmada bardaale in galya asqabsad waa dadka oo siyaasad iska haysad goonuu tiiriye laakiin goobolu goobnabadeedu geeg bulshada ku bilaabay yahay dadka saasoo galahay goobolun furunta lan kasta oo nabad fado oo degmada bardaale rooga oo beganad wala siyaasada wal yar wal iska haysad leeyo dooji wal ka jar lankii madaas jawaabta lan kasoo sadaleen dibo oo bas diimeeray ilaahay igaade walaay waruu ahaay la idin shee wali fadaana dadkii la qaladay har walaay walhuu ahaayna sa la helay ma lahayna iyo liin la aragay bilaash una dagaal man koyn dibaato kale man koyn barbagaan goonidiisu laakiin wali fadaana bulshadii degmadu ku nooleeyte oo galya asaasata man kasta xaqooqdu ismadaas kala hay degmadu ku helo wal ala walaal la sheena ilaahay cadaalad soo bixi laakiin dadaal inaan soo bixin shalay aan wal kamaa mulay oo dhalay lahayn ilaali waab isku toosiya laakiin aan wali hoos saaray in bulshadu deegaanka hoos kooyo qabaa'ilada isla degan in lanish baaras garee ayalaha ku dhiyaaysiin boogdin marka taas ma dhiyaa soo bilaa si wali sin ku codsaday in nabad ku shaqeeytaan odayaasha dhaqanka bulshada galyaa is qabsataan
degmada bardaale ee gobolka baaya muddooyinkii ka dambeeyay wali baa ka naqday khilaafaadka bulshada iyo maamulka ka dhex jiray kaasoo saameyn ku leh guud ahaanba habsamaynta dareerowka adeegyada bulshada degmadaasi ayaa ku jiray.